11h wona wattu récréation nder école bala élève classe de CM2 dini fabbo awa wondo classe de CM1
bala mi falma yow tene ejjuko may am
hodum wadi hawa hoko mi wadi ko boni hala na
anno andi mi nyirawo marama ko selli am ayi dara bo holle bonde nindi bala mo wadde ko anni e ko metti bo
ko hodum mi wadi ma awa mino hedi
mi wala naka kongol ngol midda kam dunli anki antewi lapuda kam e dotte damgal ekol ansa fi hodum sekuda fotoji mas di hesa e kaye mumi rubbalirama den nyande
an awa ala ko boni e dum piu ko mi fala ran kelondiren
mukku bala mi fala nanga kam no minyang marama
fi hodum metu dakara
wona afala ka fam de komi wirama ninko so wadde timmi halanate madam Diallo
ko on wattu madam Diallo yotti yara monani piu ko be kalano ko bo natti halaka
balla min ande ka neddo needo e ko elef mojjo yimbe be fof no jogane ma endam so tawi awa ko hali ko ko gonga yafno e warana wattu
awa yafo e mino warano ma wattara
jarama balla e yafo yo surtout warade ko wattara awa ankade munyambo
ha madam Diallo minmi lobona mimbo bayiri mino handi dum wona jukko makko mino filiri ko mo wayda ko bonni
ko jikkoji de beydaani wona teddungal te aada jabaani dum neddo ko teddinte hay se tawi ko debbo sabo kan jeeyi bandu makko e bonen foraadaani neede
ayile fawede fitna dini xewi ko watta e neddo misal jonde pagol yakede jiwo redu lawndu afalaka nyabuli tuba sida basa lawlinde wattuji farilla basa endam e hore makko fitna e der ecole ko wasde teddinde hakke suka e suka surtout ma e fadde jande e cellal fitna di wawi yakande elew e wallu jande makko cellal bandu cellal hore wadana mo mette berde